Downloaded from ilovezedmusic.com.
Akiniona tabadiri njia ananikwepa hata bari zangu ataki kusikia ananitesa kanirubuni kanibwaga njiani nadhalilika mimi si wa mbinguni wala tatarika eti ti kanitema pikiti tamu limekwisha uba kushnei papuji moyo ti ti sikubari dididi mateso napitia shuruba yanatamba aiji
haya kitaka sawa asipotaka dasi ya nini kupiga na vijeri kutwa statasi yesika mwaku
naona sawa
wacha kitembezeka naona sawa
ila umwambie
kitaka sawa asipotaka basi
basi
kupiga na vije kutwa statasi kesi kama kutawa wache tuaki nafasi kabaki single kama ndo naona sawa ninywe ni fati tena tapati nasema tapati ninywe ni lewe sana yani tapati, nasema tapati, na wakinipa mashoga zake na dawa mastaki.
Downloaded from ilovezedmusic.com.